Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare sappo e jena lewru octobre jena yamde sokido Studio 80 der Maison de la Presse bomoko njutino nodo kabaruji du yumoro yikado. De ministre mande dun fedde oninde wattu jono be kulliti hono golleji mabbe di ngori leledi malindi le on do wattu fu gouvernement leledi malindi holliti wiron tongande be kulliti de dum habbi hore mudum sande fedde sa gontone jangino wombe leledi medin di wattu jono be bi hi hono batu mawdo gondudo e wadde le nokko ndeta conférence sociale tinno fati article mabbe 39 o itele nokko konairi bangal yewtade seriyaji kessile leedi meden di fanuugal seriya kingangal fottine ton kessal wadde idum wonde wadude halaji kewdo konairi bangal pelle politique de hakkilaji mudade pecci sande do non sembe kabaruji dum jogino do betande di bismillah modon e hadate maro e galo jodi do mikoroji dido kanko no dirtede Mamadou Watara wonto boggi jamde to talataare kenya fedde dum won nations unide be kulliti hono golleji den gori leledi malindi be bi faande bonanday di kano worri no ko yida ko don heba ka yimbe do nyongiti be dum yahata do be do wobbe joppi leddi wobbe dum joppi nokkole muden yihi darto yido denda ko woni faande dum fedde nations unide holliti metti mudum sanne hono ko minisma wa gollude golleji mudum no yidiri no be bi lamu kob lama kunde jongonde sakkar yoka golleji di furu Ousmane Niali Boudi
ministre communal hajuji mal hingon e sella holliti le conseil de sécurité wide anio lobbo hollitaka le tongande secrétaire général de Abdoulaye Diop holliti wide juwi don du ko mali wulliti conseil de sécurité hollitaka le inde windande sabi imma daraji français
il est surprenant que
de hauni tekade wide le inde do tongande memo halatan gulleji ngadaadi kanko secrétaire général o wasa memde o tango leedi malindi yeso conseil de sécurité bangal bonandaji torraji kan yeddugol seriaji diwoji di l'armée française ngadi denno gouvernement mali sikke wala nototo no haniri toni leddi france ndi jukiti tonude leddi mali ndi
kadiado français nicolas de rivière wi anabemba do golleji minisma e ben darta e lamu ko be leddi mali ndi ngada imma daraji e golledi ndi e leddi de herindiri do habugol e terrorisme
nous appelons le mali
ngada no dango fode mali heedintinde holare li gullidal hakune mayri e gullidibe gonbe li lifu leddi yalla imadraji nangade fewde gidali ngondile keridi jabataka fi yo sollasabe hewtagul jam yupite ko mbé li fartiji golle der leedindi e mudun be bisima
hedde risi noddi leede tuba ko be de teddina ngotumba ko mali cela wulitaade conseil de sécurité
contrairement à
minan min biltago fe golleji ngondi hakune malinkobe wono ngondi leede godde tuba kube min pabato tawe wala fuf ko min wajibini e ndido leedi wondi e farati ne darda leede tuba kube ta fi notre conseil de sécurité hinade nafkaji mabbe
golledi be wobbe hono leydi sin e end kanyen kolliti wide ana tiagal la mun ko be leydi malindi do daranade faande nagu e dejre hebe
yido kabaruji farba hebe do bema am ande to do page facebook e compte twitter Studio 80 botum no dette conférence sociale o faande no wonde jukiter le ngalure bomako ne hollita wiade golleedi be gonde jukitaado do be peccibe gube tati be gonde jewtaade yalla imma daraaji de kan fiade le ko warta ko fa iblisaaji di lelo murtere joppude golle do fa sakkele leedi meden di fa kebe famtaare faande kedde Ousmane Niali Boudi
alle o nyaloma didabo himbe ndokkama hala mon fu holte ko ne hakkilo mon ko weli dun syndicat ngaji di patrona e hejaabe laamu ana gonduno e dunkinderde nangude hala halaaji di moddina hakkunde mabbe kaabe laabe ndiri berde le gubal arande wangal gombe li magal kaltidi hala jo ingol bale syndicat ngaji yan goji hakkeji syndicat ngaji e golleji di moja be kolti dun an hal hunjenede hore le dewtede hejaabe gubal didabangal kaltidi e do kabaru de jer hakkunde bibbe mali be kolle ti hon hani wadede fa kaldidal wada hakkunde himbe dun ko way sakade basi lengal gubal ko be buri halde hala mudun ana fawi do hakkeji wadde murtereji golle e yoppugol himbe golle fa yottal yan goji hakkeji bale syndicat ngaji tobbe pawide do kabaru sariyaji bale syndicat ngaji dun wonnoko hala le gubal tata bangal wombe magal kali hala njoddiji gollobe daranade haybude wattu golle genareji fa yottade arenugol bangal nedako
fedde sagon tone jengino wombe leleedi meedini debno dirta synergie signataire 15 octobre 2016 kanyen dumbi an belti le odo boto sanne dum e tayde fu be ngadi gonginali fewde e wadobe ton boto be tinno sariyawol mabbe ngol be noddata article 39 ngol fatti ngol yaltine ton kedde mo kanko noddata Ousmane Almoudo yo kanko jottino kabaruji fedde sagon tone jengino wombe leleedi meedini comme sifido hen do faccitan fatumata mayiga
l'objectif de la
conférence fanda kawri tangal yo kaldal e kawral hore be tawabe ton be fuddum ne anniya muy en ka joni won dati kandi joinaade fa dun tabita batu ngada do joni o hana latade sababu ittude ko joinaano ko fu an hani ko kaldal wade do tobbe yogaaji do syndical en do so dun fu wadi syndica kuminibe kabaru jande kebanta dun basi homa fu hokke hakke mun di ngadene hakille dun wadi so miden ga en kude ko ne anniya amen yowde no golleji di njarata
faire pour atteindre l'équilibre
wattu jonen kalon kabaru seriyaji kesi kandi bamed leleedi meden difan noygal seriyangal woyelte leleedi meden di dum e tawde fu pelle politique de ka halaji muden di njida e sabide hakkilaji mabbe an pecci sanno odo golle wori dum lati sababu so min jowi do en halude amen mawnindi wattu jono hedja pelle societe civile mbé kay mbiyana beltino golleji di ngori sanne tawde wiide won ko hani fa handen beedede le hen fu fa kebe famtare fa ande kedden Ousmane Niali Boudi
e wi Evelyn Zak horejo parti ava to be yogaji anaka an beedede hunchenede hore hono pawine do watugol horejo leydi
a hunoto yeso bibbe mali fu an hani ko ma fu huno do dinamun sa altilame a hunoto do qur'ana sa kertie a hunoto do bible sa jif nondu a hunoto do tora
docteur ibrahim sango horejo fedde model mali e hakkilo mudon wonko ye yeso le windande de leydi sariyaji arandeji
folofolo na 2 semaines
arande jonte didi tiagal wote arandejo o wote dido bo ka handen wana non jonte tati tagal woti arandejo o dido bo o watte dun ne sate cour constitutionnel fa tagal balle didi so be kolla jabuji di dun watta so campagne wawa wadede kasi
so campagne rage
be gonnobe leende halde mawnde darti e lam ko be leendi kolta bibbe leendi ko woni e leegal nuygal sariya kessal dun ana wayi wadde fa kanyen du kolita ko woni hakkilaji mo ben o e wote je referendum ngaji di ngatte
sen gardi lelamu kita be kuliti wido commune mo dirton carte fa jettu aton koko fanta kanye fa jettu aton nokku no dirtedo dindanku kanye nokku no dirtedo bendugo bafu idum le region kito wattu jone wiama be jogi ton tidallaji ko nayri bangal muse ngabe hanbe jangindem wiama janginobe wombe tombe furdu yo ekiti tobe golle be bi e be gonde halde dum duubi fewde e lami be kapo wombe tombe kanye lami be academy fa handen be keba e hono ko be dartata gardan lesa halleedi meden di nokko noddirte kidal ila hitande 2012 de tidalay dinati leleedi meden di bankeji gondi ton kanya fa yottoy ciudi kuminidi kabaru kebe gondi ledde do nokkule fu uddi kaytaji mabbe kanya ko be dartata fu sobe kaja wajibi sina be gardan le nokkule don denago woni mudon fa kebe fantade fande kedden Ousmane Niali Boudi
arafi tawgol de gollerde lay nokko noddirte do adrar de jiforasa yo sabe arafi denago o service ngaji kuminidi kalisi le region o le gelle godde woni ko gondi gollu non dum wori le bembal de so wal kalis region kidal jodi ngal wattu joni o le ngalure bamako sabe tidal o mamadou nyangadou wonti rejurie region kidal do bamako do
depuis 2012
illa le hitane 2012 region ngaji funnange fu tawindiri do en region tumbutu kanye gaw de yere wadi ton en kako kidal ko miden domi fa han de yere wada ton so dun joine do jomdi dido sanami ndokke yamar tiagal yawtungoji banki ndemmu min bawata wande golle o banki jingala kidal ana hani ko dun jowte hono neddo hebirta kalisi mun
kuma wara chaso marjan
rafita gol golle de kuminije jawdiji le region kidal watta tiagal kutteji julabe famarbe wombe le gennendi kolliti wide celi hebude nawtarade bembe kalisi dun ko bonni golleji mu ben dun o ko sedi wide zaid ibrahim horejo walde julabe famarbe kidal
jagotobe gombe kidal be ana gondi e tidal laaji e dun fawi do rafi banki le laamu kidal jagotobe mbawa nyamlaade kalisi sabu banki fu wala ton dum wadi somi den nyaago bank wade kidal
e wi horejo delegue regional chambre commerce et industrie kidal gollide kewde woni e torra mudun hewti kanno o mo joggi gike lobbo e gollide mbirfito le o region malik ag uifan horejo delegation regional chambre commerce et industrie kidal
en ce qui concerne les entreprises
ngaydi kanye jagotobe ana jogi tidalla do kabaru kalisi sabu banki fu wala mi yeno kalisi nel direte ana e hakkille bankiji di joininde chaise kidal do balla gouvernement o kanye horebe leydi kidal
notabilité de la ville de kidal
mecintinde wida sabe rafinde nagu pudde le hitande 2012 region ngaji gon ilisa hangal gollide kewde dilli laymu ben ka wattu joni o gollide kuminide bangal jawdeji won gondude gollude gawo e tumbutu faysata wadun yottakino no worno arande
sikrabon kebi famu watto nangiri en juddo ngarte haddude kabaruji di so ngabbido beme ande to do ba hebu ton kabaruji amen di fo so ngadi www.resudio.org no noddi numero amen via mo mermer 37321 fande fande fi no konno ande do no do e ser yewtere melen de ana wodi wassalam fiide mbugari kanye irtude tigaje fa yetto yo hettude ton ngebbe ko nande muddu wiama dum fuddi le region kuchala kanye fa jottude alle lamu san e lamu segu fa jottude alle lamu kita robe lo wombe ton be du wiama darde mabbe ana mawni sanne ko nayri bangal golle de do gese be be gondi hebudo hen sed sed ko lando yidi be fa kebe famtar kebe mamadou sama seko e fatoumata mayiga ko poni en do hen
Thomas Naton Kettel Maro nan wondi wadede wakkat jun o les nokku office o yu wattu midi tiagal golleji galle wonku rewbe o don nokku o tawayam worbe mabbe le gesse madun horbe mabbe nyande mudum be kinoto bamdo nyamruji di nabudi do de resete jalla de tappe tiagal mudun be jiltoto le gesse motude kala ko heddi wonku hebata e golle o e wi be do rewbe sabe dun lotto sababu be kinno al soddaji sukabe mabbe e kayadun hinade golleji mabbe kebe goddi kadana ko be kanni kayodo amenna to masna ton seko abdul kader tarawari
amude me kamalo duniya min
de balla be adude maro kanye wutude walla min hemna sabunde ko min lonira litte sukabe amen dum min jobirta jonde min gon fedde amen de demal yottiki min kawran remoyde so kettal yottiki min ballam be adude ko min kebi fu dum min gattata le kesu e be ndokka min maro sati so min kebaydu min ngutan ko on e leydi ko min desa so yori dum min ciotata min ngadira haaje amen
kanga fam sanuni
to yrusutun le lamu kuchala baleri leedindi kettal nyebbe kanye tigaje rawbe hertana kabal be do rawbe nangiru sane ido watuji di bedade e kettal gal be paboto worbe be dunno golleji yogaji kebe mabbe le nyaloma yo kalisi madunno hunko kakul nyamiri deno be do rawbe yrusu wanko hanni kayor amen ali haydara
ni wakati be musu
wakati oyo wakati morobe kebata kalisi satiliki kando hokkude ma nyebbe hokkete so be ndokkay ma dundu be ndokkete ko lud ale nyaloma dun ana walla min sodde kaaki gollirdi sukaabe amen ko be nabata ekkol kanye cioggu somay amen so min gonyabbe miden baawi sottude dun tigaje de miden gadira dum maafe be njida gondi le gongoji di kanyu en dokkete kalisi sare mi tigaje haabo tigaje ana waawi hokkede daabaaji wakkati ceedu ana walla min yaade yeso ana newna musakaaji di
bade bala am soufe
odo alhali goto wodi to tumiya rewbe holti wiide golleji gese de kewiribe nimse mabbe yuko tigaje de ngiro kale nokkuji mabbe di ka no fu tawade be gondu tewtude no be bedorto kebal bangal mudum
tumiya barmi ngati
golle mo min buri wande o woni ittude nyebbe tigaje kanye unde serembe miden keba seeda seeda ka hikka min keba tigaje ko heewi sabu toboji di bonni gese de min rewbe galle be fu kawrata ittude tigaje warbe amen golle fu mo ganda le nyaloma temedi di kebata wakati joni o golleji amen ana keewi
to kitato no ketal ngadangal fodde watu dun bangal tigaje de tawede fuf o do wattu o njeewo tigaje be na metta sane e tanugul koyde ciodobe be cioggu hunko sagira pamro yo hakunde buri sappo e buri nogay sagira mawdo o yo hakunde chapande jitti e temdere sefa
jon e geseji ngarta sorude min min cioda yimbe wakati jidu midan cioda jungo rewbe soda sotte en chapande jetti min cotta gongoru min cottira temdere nden chakuru mun ana wonno hakkuna uynaadi di yaade uynaadi de temedi di wala ko min kebata fu ana tiidi damaaje de timni kulleji di fu e dum min kebanno musakaaji amen gongoji mawdi di ana e temdere pamardi di ana e buudi sappo ado way wande balde tati tawe a timmina chakuru tigaaji hikka lumo ngana tiidi
andon wiide ana ile nyebbe e tigaaje nyamduuji joni di cellal nafasan e wi dunke en cellal yo ko wiete vitamin b calcium magnesium e ko nande mun en